burudani na kwangu imekuwa kara. Nacheka nje ila ndani moyoni nina machera. Sikuizi hata jitekezi kawa mpape mashine. Yamepungua mapenzi, sijui kampata mwingine. Overdose, overdose, na shangi overdose. Overdose, overdose, na miti overdose.
Slicer.